zmusicafrica.com.
The Originals, King Migos.
Muli no timu, twalia bengi.
Twalia bengi sana.
Bamo bali chita na retire, twalia bengi.
Twalia bengi mama.
Ase muli no timu, twalia bengi.
Twalia bengi sana.
Bamo bali chita na retire, twalia bengi.
Twalia bengi mama.
Ase muli no timu, twalia bengi.
Twalia bengi sana.
Bamo bali chita na retire, twalia bengi.
Bonse narishalanga muntu wakaleni shumbomba na mushala ukulanda fitshinga kanshivena bari mala kubantu baluba au kwena narishala mpeni komchinshi kuli bonse abakaya pamulandu tokutoku vena bari laya mbombe lobukali nokukonto komsana chali mailo ichi tena chap sana na papila ma guys washtari daya rest in peace guys washtari daya tapari pona beef guys washtari daya nari pona fire kanshi bonse na michila
Akalumba fi Twalia bengi
Twalia bengi sana
Bamo bali chita na retire Twalia bengi
Twalia bengi mama
Ase muli ino timu Twalia bengi
Twalia bengi sana
Bamo bali chita na retire Twalia bengi
Twalia bengi mama
Ase muli ino timu Twalia bengi
Twalia bengi sana
Bamo bali chita na retire Twalia bengi
Sobo akavansa na sangila magaizi bali paswa muchivansa Yaliko badi fulu kunempepo Njevele sista isalo kutuambepo Napone na mugemu Wadabu wa magaizi napone na mugemu Mpe kwa matuku nevosha isa pola kembo Kumbali uku alipesha kukumaka Veli fiti finsha isa ponge nkoko Faza kunganda antana nengoko Badi thing alina kukubalula Aba nanduku ngaloti baluba
Ino timu, twalia bengi
Twalia bengi sana
Bamo bali chita na retire Twalia bengi
Twalia bengi mama
Ase muli ino timu, twalia bengi
Twalia bengi sana
Bamo bali chita na retire Twalia bengi
Twalia bengi mama
Ase muli ino timu, twalia bengi
Twalia bengi sana
Bamo bali chita na retire Twalia bengi
Twalia bengi mama
Chinondo Big man wa Nudi Commander wa Chimba Phenomenal I got King Migos Sweet D wa Kinuma